French for they are in a system. So land up in them to the ceiling. Ski a power power, they the banners. They banners.
Who's in a sky, come back, come Rudy nyumbani, mpenzi wangu, kuja kwangu. Maskari, nikunani lango msilikari. Kama koko baby ni tam tam. Minataka kupendeza slowly. Matungu ni matungu for your love daily. Nimo tungu tungu lady. Lakini mimi ni nachenda waza baby. Tugende onyanjule. Obangu wele kele komu katale. Tukule kubibala ebyo tuli. Onambu zeke yo josiba. Tukule musiba tai.
Benzi Benzi Askarie ndongo mwana mbunzo mwana no sha kabuti askarie ndongo mwana mbunzo mwana no sasamu teba gunuma no uza dwa demu netaga kukwene chupa songa mele menyuma onjoke zolu swaini olwe tege tege nga sefonyo ya densoni baby girl sa baby girl demoliwa wendota tonalia tenalia tonyiga lusani ya kwenila kwenyuela kwenabila kwenewa na kwenila
baby Benzi, 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 Benzi,
Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Benzi, Tugule musiba tai
Salamu teba gunuma Nuhuza dwa demu netaga kukwene chupa Songa mele menyuma onjoke zolu swaini Olwe tege tege nga sefonyo ya densoni Baby girl
Sa baby girl demoliwa Wendota tonalia tenalia Tonyiga lusani ya kwenila Kwenyuela kwenabila kwenevaka kwenila
Mpenzi Mpenzi